Okay, now you verse and the one I'm not a pastor. Anjoli na wa na many lava mud of penny. And la move tela bofu manje la kubona. Bantwana ba mi bagoni va zonde hishimu. Ha, never call me nigga wa fana tangi ku screamer. Yes, ura ndlayi vela ntshawa khomta crime. Wena ka reject ba ku vita na hinjana. If you 45 you many hanga life ya socha. Ongena hi verse and the one I'm not a pastor. Anjoli na vana many lava mud of ten. Ni endla move kutwela bofu manje ri la ku vona. Bantwana ba mi bagoni va zonde hi ximumu. Never call me nigga va fana ntlangi ku screamer. Yes ura ndlayi vela ntshawa khomta crime. Uwela ka reject va ku vita na hinjana. If you 45 you many hanya life ya socha. Flop flop on vumish gazanta ka ifambe manova. Nchavisi wi genge I va fana lava tona. Loko ro pela ni hage cheri ni tlhava na dayizi na tingana nkarhi wun'wani ni chava na ku jona hanya lefe jesu ni ta fa ni nga ri na ex mpenga west never mind ni chama na gay loko a ni lava cheri a ni ta fasa ya swiphanga loko hi holova me ni jika ni khoma banga a ni lavi muntu wa pisi ni lava makhi a hi lamula ni rhepa wa nsele a ni bayi swa xikelema loko ni ri broke me ni hluva mamazala vari ni wile vatwa mbangi vazala hambi u bihile hinga jola ntsena track i khale ni miyerile a ni hanya bya ximumu wiki band va fana ho twa ku na gejiwa andizi vantwana and a ni kali masangwini swihlola kwala ntsena mena kala tigigini hanya lefa ninje me ni nghozi swinyamini loko ni ku bora u nga ni blocki fire phone tshika ku bohana ta na kahle boxini lava meche ntsena and then lwa ni khanirila u bonga ntsena gogo u nge pfuku u winile u nge pfuku u winile yeah
JC Music Record
u winile.